ZWAP.com.
I love you. Ningatiras my baby. Iwe ukango turukira. Dika kuona baby. Mene unkandi nanalila. Oh, I wish kena panda kukusiwa. Maso wanga nalapa kusilila. Oh, I wish kena panda kusilila. Maso wanga nalapa kukuona iwe. Yeah, jima u. Sunga upepe sentima u. Sunga upepe sentima u. Sunga upepe sentima u. I love you. Dati ntima u. Sunga upepe sentima u. Sunga upepe sentima u. Sunga upepe sentima u. I love you. Oh, wabwila kuzane na sorry. Baby barata zaka kumi. Duzi wa ulibe chikondi. Osa koko meza jisoni. Natima wanga na kupasa. Odi mesa tinka kondana pe. Gadi zi sali zi wanda. Oh baby we can never wake up. Ndaku uza ndizi nsisi zomo na nditawa baby. Ndaku tenga kwa makolo wango na nditawa baby. I don't know why I just thought of you. I was just so angelic. Jelly, Jima, who? Sunga upepe sentima, Sunga upepe sentima, Sunga upepe sentima, I love you. Dati ntima, who? Sunga upepe sentima, Sunga upepe sentima, Sunga upepe sentima, I love you.
ZWAP.com.